oɗon kettini studio kalangu yande joyni terminitaji sappo e joyi nani habaruji e fulfulde. Kori jañalle moɗon Soumana Amadou jangata habaruji ɗi. En kalan haala hande batu pirtol ñibdiji kessiɗi fedde leydi Niger Latol Baal ardiɗo batto kawol Issou Mamadou horjo leydi Niger hawtade e hoorejo fedde leyde duna latoɓe Baal. Non ni fedde leydi Niger do filla ko darto jooɗa kaali hakkunde partiji politique waɗi hawrine muɗum ɓe kaali koɓe burtinder hawrin nden enda. Fawarjo ministére hawjire filla cellal e ñawtigu ɓiɓɓe adamaɓe leydi Niger waɗi andinorɗo ñaw ko ɓoyloto daaɗe ko wiyete méningite ko tawa e nder leydi ndi. Non leyɗe duniya fedde mum mawde kandu haalino leyɗe afrique wordi. Fawarjo hande ni dow yewtere men pendinol nepad kam woni fedde leydi afrique waddare balla mum yaadu yesso kañum du konda haali dow filla ko darto ko woni no siryaninadu konda ko resani sukaɓe ummator leydi afrique. Niger Issou Mamadou subaka enna o ardake batu udu kono kam pirtol hono hotel e kulantereje ñibdiji gadaade kessi do inde fawarjo fedde leydi Niger Latol Baal etede feni foot wakkati o watta pirtol ngol do mo tawda e fawarjo hore jo FIFA kam woni fedde leydi duniya filla Latol Baal mbiyeteɗo Gianni Infantino latiɗo waddi jahangal leydi men Niger waɗiɗi jahangal e leydi Afrique kewɗe wakkati pirtol ngol wanno kanko Gianni Infantino enda o haalani bandi min Moukhtar Hamadou Ndiaɗo fotto e batu enda koro jahale makko ɗe enda.
Il faut impliquer.
Nord l'aide Afrique watte les kawjaki fedde FIFA ne. Wat secrétaire kawjido filla bindi le fedde ne. Hoja. Kano obi leydi Senegal o wita kena Fatuma Samouraï ana bi leydi Europe. Gadamu nim e Afrika nder fedde FIFA ne. Latinoɓe no nayo ko warti hande jeedido. Min beedi du pelle fiyoɓe bal e wakkatino latol bal golleede duniyaaru. Ande du mi kokkan tammude duniyaaru nu kwata tawe kawjaki le iri no kuje de. Der hoteluji hano ko nokkure nde laade le ñibdiji iri ko yaale video ɗum faaɓe mileede e yaade ko latol baal ngo leyɗe duniyaaru ngo. Leydi Niger hande no tawa nder yayre piiɗe baal ko duniyaaru na ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e joyi fuu fedde FIFA nde wattatana milliaruji noga e jeɗɗo ceede dollar nder Afrika. Hande du fedde FIFA nde hokkatana hitaande fuu hano ko watto millionji hemre
par année à l'Afrique presque 100 millions.
Leyɗe sappo e nayi woni ko aadi hokkude ko watto millionji keme jeego e capanɗe jeɗɗi e ɗiɗi dollar ɗum ɗugam batte yaade wallitoyde himɓe laatiɓe du konnan torra Boko Haram hewte keɗum e nder leyɗe nayi jeyaɗe e leyɗe gonɗe nawtoɗo wiyendu caddu ɗuwiyete lak caddu ɗum wonno Cameroun caddu Niger e Nigeria ɗum du konɗan wonnana e dow filla ko darto fawar joni hawne waɗan to enda Oslo. Nenene ka fedde leyɗe duniyaaru wii no hani tawi heɓanoma milliard go e millioji keme joyyi no mbiyeteɗe dollar ɗe enda ni gam batte leyɗe enda heɓa yettina ka en du konɗan muraduji muɗum ko wono domi ɗum caggal bonandaji Boko Haram o enda ɗum du konɗan laabi ɗi hoƴama yerno mbirnomi o ni to enda Oslo hawne waɗan noga e tati yaade noga e nayyi lewru ndu wadnu ndu ɗum wonno to enda Norvége. Noni ministére hawjile filla ko darto e cellal ɓiɓe adamaɓe kañum du keña nde ɓe gaɗi andinorɗo ñaw ɓoylowo daaɗo sukaɓe ko wiyete méningite ɓe mbi du konɗa ni hono leydi Niger no tawɗa e muɗum no tawɗa nokkuji nokkuji ko nana eɗum woodi caggal majju OMS kam woni fedde leyɗe duniya kañum du konɗa haalinoye ɗum wontiri e ley leyɗe men Afrique e ley lewru février ndu endan nani habaru o endan no ɗum wardi.
Voilà foule électorale winde no wondi e gonduɗo ñaw witengu méningite illu sappo e tati lewru février warde lasso e jeɗɗi lewru février amma ni ministère hawdinde cellal wi waɗi ñanguɓe ñaw ngu deydimma mabɓe anda kam nden no lokotoroje joyi nder leyɗe nayyi gom wonduɓe ñaw méningite ngun tawama leydi Togo Bénin Éthiopie e ley lokotoroje ɗiɗi e leydi Ghana ka non lokotoroje sappo e nayyi kalanama ko ciryo nder leyɗe jeɗɗi Burkina Faso Kamaru Ghana Guinée Togo kamɓe Tchad. Yerno ministère hawjinde cellal himɓe wiri ko durwidol e ñaw méningite ngu sigilanoma illu janvier duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi ko sarwisiji kawjiji cellal nimɓe ɗin fuu no ɓeydanti sambe gam domude ñaw ngu iɓe andina dunimɓe ko na walla fuu keɓuɗaɓe misali hano wuluwulo fa yotti e genol fuu tawe ɓe andini ɗo amma laabi no ɗon koƴƴe nder lokotoroje ɗe ko watta tawe wonduɓe e ñaw méningite ngu fuu koƴƴane teddirka.
caggal majjoni minen andina on fedde hono hawrore parti ji politique gam batte be joddo be kalda be narra do kulle leydi wiyetede CNDP hawrinde illu kenyande enda e gonder mudum dum wadi ko faware jondu konda ni e lawo goldo be jeewi labi kewdi do majjin tawade konda hara lawol ko darto faware joddu konda ni cubaake leydi meden Niger ndu konda wadi e dow faware jonto enda ni arangal hore ju gouvernement leydi Niger ciagal ma jondumi andira o wiide parti di gala e lam kany e parti ji druidoji e lamu din fuka en kan jahay potto ton enda jonno habaru enda fuumi kawrni on dun seket non nanon bandimin ko haali
Yahaya Garba ardiɗo golle fedde de wi'i ko lawol mangol gol fedde de haali dow mum woni waɗude carte wote mo natal e inde neɗɗo fuu tawete dow mum biyeteɗo biometrique nder faransire ɗum dugam waɗude wote lobbo mo wala fuu geddina fuɗu fuɗugo fedde hawjino golle gaɗol carte wote o singama ɗo yaade duuɓi ɗiɗi golle ɗen timma fedde leydi mawne hawjine golle e siri wote kamdu ƴeewe moƴƴine dow majjum ni fedde de wi'i himɓe fedde leydi de fuu to ɓuru himɓe sappo e tato nde ɓe cuɓama du e laato wakkati fuu iɓe golla hana sey wakkati wote woodi tan warɓe dow inde partiji mumen ɓe du ƴami depiteɓe cuɓe dow inde leydi dow fii depite mayɗo na ɓurtiɗo fedde de wi'i suudu depiteɓe haani adal laawol fuu kanugol ade Yahaya Garba wi'i du ko baani ko partiji leydi gom tawaka nder adol laabi ɗi ko haala fuu no yottinta he gomnati nden ɗum yaare assemblée to depiteɓe tabbintinoyta ɗum Birji Rafini ardiɗo fedde de ti dane e partiji ɗi tawaka gaɗa laamu ɗi garta ɗi naata golle hawrine de amma wakkati min ƴamuno himɓe partiji ɗi wala biwɗo min goɗɗum
nawontira Ali Ñalli caggal majjon FRDDR kañum woni fedde hawrunde partiji ɗi gala e laamu gonno dorude e laamu kayndu waɗi andinore muɗum en altinere keñannoga e jeɗɗi lewru février ɗum ɗo dartina fille sogue capanɗe jeetati ɗi fawarjo leydi France aadi waltude leydi Niger yaare joƴƴine to enen tilaberi gam batte wallude soge leydi Niger do fille dor duggo e yimɓe bomɓe ɗum waddini ko fedde nde enen koɓe kalɗum endan nani hono ko bandira meɗen hawrni en dow majjum
partiji ɗi tawaka gaɗa laamu bi'i ko kam en nanayi belɗum ba seɗɗa wi'e filla garki sogeji leydi faransi la soji nayo nder leydi tilaberi jeɗɗire wittine de wakkati kippitaki gon waɗano ton wi'e ko radio leydi fuu fillaki garki maɓɓe seni radio leydi yasingon miccintinen himɓe ni ko sogeji leydi sappo e joo maayi nder kippitaki ki bomɓe gon gari potodiri e sogeji ɗi bariɗi nder ɗerolgol FRD fedde partiji ɗi windi wurtini fedde de wi'i ko leydi Niger e dimako mum fuu dasa sembe domo leydi du soƴƴarake gaɗa ɗi bi'i koye ɗum sentini nden ɗi ƴami sogeji leydi france ɗi coƴƴo partiji ɗi ƴami du domoɓe ɓaade ardiɗo leydi ɓen cankite neɗɗo maɓɓe fuu ummine kaɓorɗe maɓɓe du kokke hiɗuɓe daro domo leydi ɗi ƴami du députéji majji ƴama fedde tawi ko tone gon singe dow fii ceeɗe gonaɗe no watte dow domol leydi heɓa himɓe leydi fuu andine ko waɗa nder duuɓi sappo bittiɗi ɗi
a gaccaka Ali Ñalli caggal majjum enen andina on wiide hono hawritere dental leydi afrique kandu waɗi andinore dow filla ko dartu hippitere wande nde nogaɗi lewru février ko ƴaɓɓi ɗum ɓe kollide konnani mettorgal maɓɓe sanna yaade e ko waɗi yaade e soge leydi Niger noonni to enen dosodu konnani caggal keñande enen murtere jangguinoɓe doso wonɓe le sina seb kañum e cause Niger waɗi faɓe gaɗi jonde mette damal hono hoorejo hosa rusi maɓɓe o enda hande du konnani ɓe dawi wiide yaa ɓe jahan ton endan ni hono bureau gouverneur mo doso kanawoni ɓe pottowi haɓɓini ɓe endan yofi e maɓɓe curki mbulki kakki ki endan ko ete lacrymogène sankitiɓe ɗum waddi ko fandeni hoorejo sina seb to enen doso Saydou Adamou o wii kanko on kay o nangama ley majjum jeego woɓɓe du konnan nangidama e makko joni eley haala gota ka endani cause Niger wonɓe to endan doso e sina seb doso ɓe mbi'i joni ɓe jahan hono murtere jangguinol ɗiɗi yaa tati lewru mars dartondu jaamundu endam caggal majjum ɓe mbino han tawe docteur mawɗo kawjinaɗo jangguinol to enda mbiyeteɗo Tamim Kassoum itte doso ton enda hande woni hono keerol faware jondu konɗan ni ko himɓe wonnoɓe dow kangeji jaado kokka gam batte dilla nokkuru nde endan nokkurde yiɗa kana fa moƴƴine yerno fawarjo ni préfet mo bilma fatimi boudou haaliri o holli o wiide konɗan ni honon ɗuuɗal himɓen enda fof kadi mo kalte enda ɓe dilli ton ɗum du konɗan ni fawarjo ɗonno waddano laamu endan har filla ko dartudu konɗan ni hono ndenagoe ko nandi e muɗum gongu mouhamad ɗantani haalde makko nani ko filli
miɗen tawa to gar looreji ɗen, tomin tawa e koƴol nimɓe kamɓe guineji muɗumen nder looreji. Kengam gaɗa julde lasara nde mawɗo compagnie o wari to julirde mawde nde haalani wiide ko neɗɗo fuu to tawe nder luuɓe ɗe. Ndeni tawama ɗon du fuu guineji mum no wulete. Ndenne nimɓe ɓen ƴeewa to paɗi fande ñalande ittande nden warde kam woni go'o lewru mars. Neɗɗo fuu de mo wala ceedolore fuu yaha winda hoore mum to compagnie ɗum. Ɗum du sayni ƴewtine guinan sako wonda e laɓina ko nandi e mum. Bidoru mum ndiyam tan kamɓe wudorre mum suddorde fantirta. Agadez no waɗa nimɓe ko watto ujunaji jeego o ko tawa to hande woɓɓe maɓɓe no ɗon piya bara. Gomnati hoƴino adi ko waddantanomin looreji ko hoƴatami faa warde jon min jeey looro fay gota. To garɗo ni hande subaka no waɗa ko watta looreji capanɗe joyi ko watti nimɓe faa sirye dilluto.
No wontirton enɗan Agadez wontuɓe gonɓe jaha kamɓe wonɓe no dillato enɗan jaadoɓe enɗan garol maɓɓe ngol dukonano ɗon no laati sakkulla yaade e laamu ton enɗan Agadez, saabu eɓe ndaara garol maɓɓe ne wawi waddude filla harafi ndenagu. Ɗum waddi ko faar joni min jewdi e maire ɗiɗaɓomo Agadez mbiyeteɗo Aboubacar Ajawal, kam wonno ko haalani bandimi dow filla maccu.
C'est vrai, c'est toujours la commune urbaine d'Agadez qui va suivre.
Ngonga non ko commune Agadez o no wodi ko dum rimantadu e gartuki sukaabe tawabe nokkure to kangye wasete jaado to. Farde gartuki sukaabe ben to nokkure jaadonden minen min andi ko filla dillo ambe leede yaade leede idum andano le commune Agadez o. Dum du commune Agadez o kam dum wodi ko dum rimanta far filla laabal rafinde nagu e golle yaadu yeso. Illu hecci kenga min pami ko nimbe iwoyi der nokkure jaado kam woni jama'aare ɗuuɗi nder commune mo Agadez o. Ndenne no hani nimɓe ciriyano ɗum yaabi ɗum ɗo hoƴem har ndenagu kamɓe guykaji nder ɓaadeji. Se gonga hunde noon komin mbawta hadde amani ɗi ɗum tirsu noon ko commune on e gomnanti rena nimɓe kamɓe guineji mu'en
des personnes et de leur bien.
No wontiri fespako kam wonno hono fedde kollol ko wonno waɗeteɗen Wagadougou har fille ko nder silma leydi Afrique. Hande nde enda hono silma mo leydi men Niger goto mo Aïcha Makki waɗi kañum woni ko holloyte hecci keña alal ngal du kolla silma goɗɗo hollama do inde leydi Niger. Silamuji na mbi filmuji joyi woni ko leydi Niger yaari. Bandimi gonto ene waɗnami habaru o holli wiide ke hande nde enda ndenene kayni ɗum hollanko Makki Aïcha waɗi kamtu. Non fa wara jondu koɗɗani yewtere men pendiɗon ne padde kañum ko kalte haala mum kam wonno fedde leyɗe Afrique do filla ko darto laabi kessiri yaadu yeeso. Kañum koɗɗa hooƴi aadiji ko watto cali nayi jeeyaɗi e fa wara jon cali mawɗi e golle muɗum do sigila hawritere dental leyɗe Afrique. Madame Inki Fatia Hassan haalanimin do filla laabi ɗo koƴi ɗi koɓe gattan semɓe woni sukaɓe ummatore.
Ce programme vient en directe réponse aux enjeux.
Sigila o wari hodude hore sadormaji di leede Afrique gondi. Misali golle kedjoray sukabe ummatoje leede de du gala ko gada teykaki gada ki gon holli ko yaade duubi 15 sukabe ummatore leede Afrique hidube gollal gado milioji waranja sukabe beedu no hani wi'e hore sadormaji mum hebeke undu wadi ko nepad fedde hawjine fi higraku chaka leyɗe e yaadu majje yeeso kan fuu e leyɗe tawaaɗe nder mayre. Bi'i kono haani sukaaɓe ummatoore de tawoowe nder leyɗe mu'en ɗum holla ɓe laabi kewɗi iɓe mbaawi nawtoraade ngam singude gollirɗe ko e mu'en gollirɗe mbaawɓen niɓi leyɗe maɓɓe. Miɗen ngattana leyɗe Afrique e pelle mu'en ngon junngo ngam wallude sukaaɓe ummatoore majje. Misali nder sigila amen ngon miliyoji nayi ceede dollar min ngatti ɗundu nder ballal FAO de duniyaru hawjine fi keƴoron ñamdu. Sigila o no ƴeewa leydi Malawi, Benin, Niger e Cameroun ɗundu ngam wallude ɗe dow sigila jande demal e jangirɗe e kintunoje demal irni e bandum waɗu garmi hande e Niger ngam wallirde ministère kawjiɗo fi demal leydi Niger. Ministère kawjiɗo fi golle e ekkintinol golle cinga no woɗiri sigilaji mu'en. Mi yewtidan du pelle fuu e juuɗe mu'en tawa nder sigila NEPAD FAO
coopération les accords de coopération avec le NEPAD et la FAO.
Do dum woni ko habaruji me fulfultili fa lehotne jankedi jam are waddu balla mo e mi horawi to assalamu alaykum balle to jamwadi.
Kettine sigilaji studio Kalangu kadi to tawa do der duniyaru do Facebook studio Kalangu.
Facebook studio Kalangu.
No welcome sanne mi do feccide dum.